kazi mawungithinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Timizwi ixoxa indaba Thuluzo yizwa Gijime kazi mawungithinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwi ixoxa indaba Thuluzo yizwa Cloud now, but man calling out, I'm high. Tell like this feeling, my soul so moon. Tell like this magic, my nigga moon. To someone in, I make pele. Your tattoos got on when you moon down is and this is your ganja. Baby, please, nyakcela. Don't ever take this feeling away from me. Baby, please, nyakcela. Don't ever take this feeling away from me. Gijime kazi mawungithinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa. Imizwi ixoxa indaba Thuluzo yizwa Gijime kazi mawungithinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwi ixoxa indaba Thuluzo yizwa Bambu ya yisho Timizwi ixoxa